akakika akokulonda akategeza nti omuwendo gwa bannayuganda abeewandiisizza okulonda bali obukadde 2,680,491 ku bano ebitundu 5.3 ku buli 10 bakyala nga bwe bukadde 11,347,129 ate abasajja bali ebitundu 47 ku buli 10 bwe bukadde 10,331,362 byabakama ategeeza nti kakati bali mu kaweefube wa kufulumya bukonge omuntu amanye waalondera agamba nti ebifo ebironderwamu mu ggwanga biri 5,739 ebisangibwa ku byalo 72,214
wabu abalonzi bonna abakyala be basinga obungi abaami bali obukadde 10,331,362 twagala okunga abalonzi bonna obakubiriza nti ku lunaku lw'okulonda muveeyo mwenna mukozese obuyinza bwamwe bwabaweebwa mu ssemateeka mu biseera ebitali byawala kijja kuba tuweereza akapapula aka Twitter voter location slip akali kamanya g'omulonzi ne polling station yagenda okulonderako kwegamba ku lunaku lw'okulonda alimekusooka kwetooloola agenda ku polling station enu.